e whakarongo mai nei ki te reo o te hiko o teika. Takoutou kai e pāpāhora e mihi atu nei ko Pā Kelly. Me pēne e kai kōrero tāku kei runga i te waia tēnei ko Ricky Helton, e tino tata kia Dion e pāpāna moanga kōrero mō tēnei rā, ko ngā tohu mau whakamaharatanga mō Dion Hobson, nā runga i tērā, kore tā e tāria tukui nā te rangatira kia Tatari, ka pōwhiria mai kiuta.
Ngā mihi kia koe mā tō whānau whānui o Tiriko o Tihika, aroha mai te whananga a Dion hariatura e hoa. I'd love to be up there with you, Dion, but as you probably know by now, my sister-in-law's died and you're probably up there dancing across the moon and the stars with her. But and I can't be with you. I will never ever forget, Dion, you know, the love you had for the love you had for the music. You know, far greater people than I have eulogized you and canonized you up into the heavens, Dion. I can't be there, my brother, but all my love to you, your whānau, your children, you'll be sorely missed. Ka kite, my brother.
Ai, kia ora e te rangatira, Ricky. E pēnā tua nara ngā mihi mai te hau kāinga nei a kia koe tō whānau me tēnā rā o ngā rangatiratanga kei roto i a koe ko wahangu nei tēnei wā. Nō reira, bro, a mihi from Te Hiku for you, for your sister-in-law that you're at her tangi now, and what you have said is absolutely true. She'll be in the heavens, the 12th heavens with Dion, be singing, you know, and blessing everybody and playing music. It's the wairua those people had. So I give our last mihi to our loved ones. A kia koe te hoa.
Kia ora, ai kakita.
Kia ora ra. Kia koutou i whakarongo mai ki tērā reo. O tērā ko te kaiwhakahaere o He Korowai Trust, e maha ngā tau i kona mahitahi Dion ki tōna taha, engari ko tāna i kōrero ke mai mihi ke mai ei, anei rā ko ngā mahi whakatangitangi, ngā mahi waiata, hākinakina, hāri kehi rawe rawe, a tēnei keake o tātou kaipāpāho mai ngā wā o mua o te hiku o teika, a tērā kia Dion Robson. Nō reira e te rangatira e Dion me pēnei keake rā, a ka mihi atu pā kia koe mai o tātou maunga tolo puke puke tanga, o te hau kāinga e huri nei i te hiku ārā i a muri whenua. Te karangaranga tanga ko karanga mai kia koe, ke hoki atu koe ki te kāinga tūturu mo tātou te tangata, ko tima tātou hikoi i tēnei wā. Nō reira, ka hoki atu koe ano a te ahiahi nei, mai i tērā o ngā marae i tēnei o ngā kāinga, ki tērā o ngā marae ki roto paparore, e tatari mai nei engari tainoa ki tērā wā, takotohia te takotoranga o te rangatira, hikoi ngia te hikoi ngā o te rangatira, o te maha o rātou, ori te ano tērā ki tērā o ngā whanaunga e mihi maira a Ricky, kohinga mai ki roto i a rātou. Nō reira, kia koutou te wāhi ngaro, e mihi ana e tangi ana. Ka hoki mai ki te kākahu taratara rērere e mihi anei i te au i te pō i te awatea, ngā whānau ka mahue mai ki muri nei a tangi hotu ei, anei rā kia koutou. Nā runga i tērā ko Pā Kelly ano tēnei e mihi atu nei, mai tō tātou whare pāho i te hiku o teika, kia koutou ko pāpā taringa mai, kia rātou ko huri tuara mai, engari ngā kōrero tēnei wā, tō tika tundua tuna kia koe Dion, nō reira e hoa ngā maumaharatanga mou, e kore rai mutu. Nō reira kia koutou, e mihi tonua nei tēnei wā, a tēnā rā koutou kia ora mai no rā tātou.